La familia la encendía. King Kong.
Uzito mdundo wa Indian kama enzi za Sancho, ni sawa na upisho goli kutoka kwa mpishi Pancho. Mashuhuli toka mtoto toka time ya mzoto toka studio joto, sahau kuhusu AC. Denti flani mbisho mboko alali na waza soko siku aje na ya uze kama vile Jay-Z. I'ma keep it rockin', keep it droppin', keep it fuck the show. Keep it jumpin', keep it pumpin', keep it smokin' doors. Bigiwi na cheza, bakafu na tereza. You can stop me, sana sana nita kupoteza. One love kwa mashabiki, asante kwa nafiki. Bila nyinyi hasira zisingi kwepo kichwa hiki. I say me ni gali, sina fazari na ndomana bipozishi kwa wale wasio lijari. Tidi wacha warokokwe, wacha wachomoke, wacha vimbo chonge siku wala usondoke.
Fano fili rigo madare salam stand up. Put your hands up.
MC mkari, MC peace, MC kibato geina. MC mkari wana nisila wana kubari geina.
Double records.
Kubari geina. Kubari geina. Kubari geina. Sijari bado chenga na wakomba. Mina viti mnatoradha kama mumini na komba. Kama shiringi na konda. Kama kicheche na honda. Nio wavum na honda. Spirit na kidonda. Sipigani nkangata basi bora nikimbie. Singangani kunata bari uwezo wangu ndiye. Napanda siku bada siku spandi mchana shuke usiku. Na mini bora kitu kuliko kukosa kitu. Love kwa wasani, love kwa wanajamii. Love sana mbaka wakina hehi makina nani. Msintenge mimonenu jamani chonde. Na wawakilisha nini tatoka msikonde. Hey my African people, tukaze tusonge mbele. Usisahau wikiko na lopita simbwele. Tugange basi hayo tuache kupiga miayo. Tufikiri kwa urepu sio saiza kakayo. Salam stand up, put your hands up. Salam stand up, put your hands up. Salam stand up, put your hands up. Put your hands up. Salam stand up, put your hands up. Salam stand up.
Wameka.